Soka bachi lona vjaduka we lala mta juta jump 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 ruka niko sawa siko kinyonge mani ndo power mwaga izo pombe no mind unona donge chill yourself meza vidonge niko sawa aundo ili mladi aundo chasa puja baby daddy kila siku sina precious na cardi person ongeka kime bimdash nikipata jua ni liti liti wazwa vichonga ham piti piti tuwa person we sweetie sweetie au tushe tu kucheza mziki jump 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 throw your hands in the air jump 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 throw your hands in the air. Jump, 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 jump. Throw your hands in the air. Jump, 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 jump. Hands up in the air. Ruka, 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 ruka. Punch your body my side. Ruka, 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 ruka. Punch your body my side. Ruka, 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 ruka. Punch your body my side. Ruka, 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 ruka. Punch your body my side.
Don't you shave? Come on, you yeah. Jelly my baby, so could you yeah. Come down, come down. Show champagne na shoot sa henny. Shoot sa henny, shoot sa henny. Kuna wacha we wanna zimba ka upenyo, waka rupi. Msano ni zaga me troublesome. Kipige mavumba na ruka dam. Of course na shuka to Rotterdam. Kiposti my hate on a double tap. Watoto kitaka za choko choko. Napige my shoot to moko moko. Nakota na pita kwa choche choche. Na mtoto na nyama, boko boko. Si majengo sokoni. Vikali weka na tonic. Tungi kwanzi ya morning. Mirungi kama uchomi. Natafta sema kuchenchi na dola mi. Kishi kwenyua na sepa na disappear.
1, 2, 3, let's go now.
Jump, 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 jump. Throw your hands in the air. Jump, 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 jump. Throw your hands in the air. Jump, 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 jump. Throw your hands in the air. Jump, 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 jump.
Hands up in the air.
Ruka, 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 ruka.
Punch your body my side.
Ruka, 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 ruka.
Punch your body my side.
Ruka, 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 ruka.